attention, guys. Hey, I just wanna tell you, ooh, I never feel how I feel to you. Ooh, a bad man done confused. Ooh, Katia pesara way way to choose. Ooh, nikwambie na kupenda leo, takupenda kesho. Tukikosa leo, tutapata kesho.
Nakupenda leo,
I love you.
Takupenda kesho,
I love you.
Tukikosa leo,
oh,
tutapata kesho.
Nakupenda leo, itakupenda kesho. Tukikosa leo, tutapata kesho.
Nakupenda leo, takupenda kesho. Tukikosa leo, tutapata kesho.
I love you.
Nisikilize, nisikilize mpenzi wangu. Unosoka ni tena. Oh. Onga yonga yonga yo. Matone ya maji ufata michirizi. Niondoe imani ambayo. Kulilinda penzi ni fundo la hirizi. Oh my oh my oh my oh. Shikiri ya gega unyama ya ufizi. Miwa yo ayo ayo. Kini acha wewe ntapata uchizi. Tane tane. Sikina yako mahaba. Tupeane hata kwa siku mara saba. Tane tane. Sikina yako mahaba.
Penzi wewe.
Tupeane.
Penzi wewe.
Hata kwa siku mara saba. Ooh, I never feel how I feel to you. Ooh, see a bad man boss, so can confuse. Ooh, kati ya pesa na wewe to choose, choose. Ooh, nikwambie nakupenda leo, nitakupenda kesho. Tukikosa leo, tutapata kesho.
Nakupenda leo,
I love you.
Tukikosa leo, tutapata kesho.
Nakupenda leo, itakupenda kesho. Tukikosa leo, tutapata kesho.
Nakupenda leo, itakupenda kesho. Tukikosa leo, tutapata kesho.
Hello.